Ryan's Hood.
Jimmy Jenner Mastermind.
Yeah. Let's go. This is Rich.
I was hated, failed, and cheated. Daddy put me in the hurt situation. Daddy take my love for granted. Now we need to walk and say I am a failure. Waka ita na wao kwa majimajina. Waka nitu pa mi pal kwa kase maskifaya. Tiki pali we unacho mwone kano huna. Do maneno liyo sema wenye nyingi drama.
Nisha inspire wengi sana kabla ujani juwa jina. Nisha kwa teacher juye mic kabla superstar sina. Nisha ntika verse nyingi na pa kurekodi sina. Nisha zunguka studio nyingi na hata skupewa chana. Mkesho kwenye gari na mshahara wakufunga. Ja inagonga na ghetto sina taunga. Mademu lo wapato libewa na wakudungwa. Toka yo anachana na biti za kina dunga. Kabai sana tamba na vesti za tila lila. Niko straight nina haso na jasho la tiririka. Kusha nitenga pande mingi na bado nkatararika. Squeezy nina panga matraki ya kila rika. Boom, hata bongo stoli nikatia. Kuna tonya kuimbia. Na wazi siri ziki ni vipi wangepanga wao. Na kitambo mini mnoma zaidi ya chagula. Wapo frezo lonchekea na nyuso wamekunja ndita. Mademo longatia itikisa sina kitita. Hawa slay queens fake onokesha na picha. Isa unopagawa na majina na besa za kula basa.
I was hated, failed and cheated. Daddy put me in the hurt situation. Daddy take my love for granted. Now we need to walk and say my I'm a failure. Waka itana wao kwa majimajina. Waka nitupa bibel kwa kasema sifaye. Tikipaji we unacho mwone kano huna. No maneno liyo sema wenye nyingi drama.
Take your selfishness out of my dough. Hata bila wewe ujue ni nasco. Yeah, I'm in it, believe it, now I'm in it. I don't need your DS, so please just got it. Man, you feel me? Now you need a picture. You can see me on TV, you can post that capture. I don't need a passport to fly in your head. Huku wasn't aqua hapa, I can tell you I'm mad. Form for failure, now I'm for four media. Na check us out areas, haters want me media. Who is out barrier, na tembea na demo lecturer. Home and now you wapo tadani when I'm a liar. Black number A, hakuna kata K. Wanangu wa iboro kitambo tunakitei. Hip hop dani ya damu kini chanja kuna imei. Nikitaka kupa feature haimanisha sina verse. Hii namba chapo chia chenga kina mess. Nisiyo mtu bifu ila bifu zinani fata. Na mkitaka ni wachane na wachana mpaka boxer. I talk about truth hindo hipa susa mosa.
I was hated, failed and cheated. Daddy put me in the hurt situation.